Civic iBeams ni kwa Nisha Kura
Mwenu hoku mwinele chochi Aine lave kwa sire ngokochi Oko wavo kwa toro ni poli Aina misho ni kakanga tochi Mwenu hoku mwinele chochi Aine lave kwa sire ngokochi Oko wavo kwa toro ni poli Aina misho ni kakanga tochi
Yo mano liye chochi ya de oli shoti Wakani kukunda I love you so much Both of you are smile Let me be your coach and I show you style Keep you a later in my file I never send you in exile Because you are smoothie like Tylo
Mwenu hoku mwinele chochi Aine love kwa sire ngokochi Oko wavo kwa toro ni poli Aina misho ni kakanga tochi Mwenu hoku mwinele chochi Aine love kwa sile ngokochi Oko wavo kwa toro ni poli Aina misho ni kakanga tochi
NK Production
Nyawa nka kukunda Nyonka kukukinga Kakuleta Iwo kumosavinga Mazima ninda hila nyawa tindi kuchitinga Nobody tender Yaku manku missing Kundi kubugana Yaku manku hugging Kitaha kanyasi Tukumetu kali Ulebe na hamisho Kumose smiling Tere nobo kissing Kakume kukissing
Oko wavo kwa toro ni poli Aina misho ni kakaka tochi
Iwo murunjo tarwala vivembe Kabiri kawe ni kambuze miembe Ijan kutwale nkurambuze chirembe Guro mchungwa hamweno muyembe Hazo vilie hakubo inetembe Taba nkabanda bakwe kole vitende So again bakwe kole vizembe
Wenu hoku mwinele chochi Aine love kwa sire ngokochi Oko wavo kwa toro ni poli Aina misho ni kakanga tochi Mwenu hoku mwinele chochi Aine love kwa sire ngokochi Oko wavo kwa toro ni poli Aina misho ni kakanga tochi
Nichi manisa ezitiziri mbozi Ni wandevo taka mazire kwezi Yawe biona ni nkoburone nchenzi Weno likirini nkama tegomu chanzi Ni wakambe vili vyoli nkabaranji Obu njiba woli nkomu shurangwanzi Ijan kutwale nkukuroru kwanzi Chube kulisa hante tereza mozi
Wenu hoku mwinele chochi Aine love kwa sire ngokochi Oko wavo kwa toro ni poli Aina misho ni kakanga tochi Wenu hoku mwinele chochi Aine love kwa sire ngokochi